Popeza inu musama lila Ndinu fumu ya mafumu Karunga watendere Ndiwa ndijigoni janu Jani bata wanga ndenere Ndiba konda inu osari wina Ndiku konda inu osari wina Ndita konda inu osari wina Wina, wina Ndiba konda inu osari wina
Ndina limuntu oso chela njela yanga osaidziwa Opanda odadila oluka ntengu koka gwila Ndika gane zila mene muna ndi onetela njila Dimango mwetu lila kwete muna sinta wanga njima Tabwela nopa fupi uone Chikondi cha mulungu cha tatapali ponse From January to December I'm never lonely You got me covered like a container with no lead, no lead. The pillar of my life For me, he gave his life. With a love that's so strong, he gave his only begotten son so you and me can live long. The pillar of my life. For me, he gave his life. With a love that's so strong, he gave his only begotten son so you and me can live long.
Thank you.